This song was created using the N-Track Studio app.
Una download him jump. Fazia.
Where did the Azo write to Kati Kati?
Ayo. Kuna muda napata uchungu nikitazama maisha yangu, hila sicho kikomba Mungu hanikuzie riziki yangu. Kuna muda napata uchungu nikitazama maisha yangu, hila sicho kikomba Mungu hanikuzie riziki yangu. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyu anaumwa yule ajara. Ngoja na mimi choke nkasakera, chochote tachopata kwangu isha. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyu anaumwa yule ajara. Ngoja na mimi choke nkasakera, chochote tachopata kwangu isha. Nani kisha kimtoto pekee nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri na fatarini. Kwanza nikicheki mtoto pekee nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri na fatarini. Oh, maisha haya ndiyo maisha yangu. Ndugu zangu, maisha haya ndiyo maisha yangu. Haya ndiyo maisha yangu. Ndugu zangu, maisha haya ndiyo maisha yangu. Maisha, maisha
bado,
maisha
we,
maisha kinana usakaranga barabarani, anatafuta riziki ende nyumbani. Kuna funa na watoto wanaomtegemea, kuna anapiga debe barabarani, mama kabeba tenga lake lipo kichwani. Kuna funa na watoto wanaomtegemea, kuna watu hawakupata bahati ya kulelewa na mama. Kuna watu maisha wanayoishi huwa magumu sana. Hakuna asiyetafuta maisha kama maisha, kila mtu anayasaka. Hakuna anayejua hakuwa kesho yake ni ipi. Oh, maisha haya ndiyo maisha yangu. Ndugu zangu, maisha haya ndiyo maisha yangu. Jamani, maisha haya ndiyo maisha yangu. Ndugu zangu, maisha haya ndiyo maisha yangu. Maisha
una lalodi mjamu
kwa jina
ayo Mr. Chile hapa aso anakusalimia blaza kwaki, we Dr. Mzuza, meneja niko madola, watoto walakati pofu chama bado, baba mako watoto wakaburi moja